banisa mi ake u ngilekele Efumulo suthile uyakunyanya kungujuqu Kumphefumulo lambile konke kubabayo kumnandi Akungisize ngishiye Akungisize ngishiye Akungisize ngishiye Akungisize ngishiye
Amazwa amahlavusa umphefumulo Potageni mangi nenzindezi Ola moya wam Kelutu lulalele Amazwa amahlavusa umphefumulo Angipotageni mangi nenzindezi Ola moya wam Kelutu lulalele